nyale na shika wakoma, shika wakoma, ukatika shika wakoma. Mwaka huu fika kwenye flow, show me your lighter, bless it so high, bless it so high. Nikunare
time ishafika we kusanyika, track number 9 mini tawika, kucheki mwakatika moyoni mwaridhika. Busy busy dance, club is so hot, ready kuwa rock and the roof on fire. Just ikipiga hebu sikiliza kizazi cha kisasa kimetubeba Januari to December, vuja mifupa mademu atibisha. Stamp your feet and get to the rhythm. Hatari kama danger, wika wika ni kunare. Ndani ya club kumechacha, hapa takacha. Super jam hit, hakuna cha kulala. Fast ama slow, wimbo bado wako. The new world order, the west side era. Words ziko sweet na flow from the lips. Wild wild star, na paa kwenye sky.
Light kwenye disco, more fire. Nare ina blaze, ina burn, and the party is alive. Mchana na usiku nyota yangu inang'aa. Listen to the team, ukidance kwenye show. Bila jam ni mata, na swing kila wheel. Try cut under, mafan wanakata. Smoke is out, na sasa kuna waka. Bam kwenye street, request to keep out. It's not a fever, the west side weather.
Nare, nare, nare. Fire burning, hi hi moto waka, hi hi moto waka. Mwaka huu ni kunare, nare, nare. Ni kuna, na, ni kunare, nare. Na shika wako ma, shika wako ma. Ukatika shika wako ma. Mwaka huu, fika kwenye flow.